Magda, Lagda. Am wird so accused, lieber Magda. Tina, hey, sei da, Lagda. Take it easy, bro. Nice one. Sing so fucking easy, oh yeah, watch it. Kunang sob sandang asusunke is kati. He's a my shaya is in my car. How lily hits is your papa. Bam bam.
Oh,
Ushesula,
Ushesula,
Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula, Ushesula,